Parliament leero ya kutandika okutendeka ababaka ba Parliament ku buvunaanyizibwa n'engeri gye balina okutambuzaamu emirimu gyabwe. Okusinziira ku nteekateeka eyafulumiziddwa Parliament, okutendekebwa kuno kwa kuyindira mu parking ya Parliament era nga kugenda kumala ennaku nnya. Ababaka basuubira okutendekebwa ku bintu eby'enjawulo okuli engeri emirimu gya Parliament gye girina okutambuzibwamu kw'ossa obuvunaanyizibwa bwabwe naddala mu bukiiko bwa Parliament n'entambuza za Parliament endala. Ababaka era basuubira okutendekebwa ku neeyisa yaabwe nga bali mu ntuula za Parliament, obukiiko bwa Parliament okwossaako ne mu bantu baabwe. Olunaku lw'eggulo ababaka ba Parliament lwe batandise emirimu gyabwe mu butongole, era Sipiika wa Parliament Jacob Obothi yasabye obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti okutandika okulowooza ku mannya ag'ababaka abagenda okutuula ku kakiiko aka Appointments Committee. Akakiiko kano kakulirwa Sipiika wa Parliament nga ke kalina eddimu ery'okusunsula baminisita abapya abagenda okulondebwa pulezidenti okuweereza naye mu kisanja kino. Okubangula ababaka ku ngeri gye balina okutambuzaamu emirimu gyabwe kwakakasiddwa Sipiika omujja Jacob Obothi olunaku lw'eggulo bwe yabadde ayanukula omubaka w'ekibuga Masaka Justin Namere eyeemulugunyizza ku nneeyisa y'ababaka abamu ng'agamba nti tebamanyi kuteesa.
Thank you, Right Honourable Speaker.
Honourable members, you get back to your seats, please. The Honourable Justin Namere was tickled by issues of protocol, but as we speak now, we are processing nomination of Deputy Speaker. Of course, as members of Parliament, beginning tomorrow, you will be taken through orientation. So we would assume that some of you, but not Honourable Member for Bali, because he's a second term Member of Parliament, it probably was very deliberate, but decorum is required of us. Decorum. Give to others what you desire to be given. Honor and respect.